ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبلونجي أبتولي فيزا أما تندى ملونجي قلنقى الله عز وجل. الله عز وجل yatu yatenderezebwa n'ebitendo ebijjuvu mu buli ruuyi. Allah azza wa jalla asuutibwa mu ggulu. Nabbi yatuko tugamba eggulu lyekaase olw'obuyitirivu lw'abamalayika. Tewali kifo ky'osanga okugyako nga kirimu malayika, imma eri ku sujuudi oba eri ku rukuu oba ebimu biba biyimiridde bisuuta Allah. Allah waggulu eyo ayinayo ennyumba yeetooloolwa bamalayika 70,000 buli kanaku. Abo tebadda okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Bamala okwetooloola, abo tebagenda kudda okutuusa olunaku olw'enkomerero. Ekino kikulaga nti bamalayika bayitirivu bangi nnyo. Kati eggulu liri mu mbeera eyo mukubeera nga bali mu kutendereza Allah. Ebitonde ebyo tebi la yasuuna Allah, tebisobya. Wayafaluuna ma yumaruun, ate bikola ebyo byonna Allah byabiragidde, byategeera Allah. Gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko olwaleero, kutegeera omulezi waffe. Kakubira ekyokulabirako ku nsonga eno, nga mu bitonde ebyasinga okutegeera Allah Jibriil alayhi ssalaam. Jibriil alayhi ssalaam ye malayika esinga bamalayika bonna obunene na buli kimu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba, lumu Allah yampa omukisa ne njirabako ng'erina ebiwawaatiro lukaaga. Ebiwawaatiro bimeka? Lukaaga. Ng'emazeeyo obwengula, nga watunwa bwati ku ggulu alaba buli wamu, alaba yoyo, alaba malayika Jibriilu yokka. Emazeeyo obwengula. Allahu akbar. Agamba bwe yagiraba naye n'atya, neyewuunya Allah yatonda ekitonde ekyenkana bwe kityo. obwaguuga. Agamba ate nenziramu nenjiraba, yaddamu n'alengera n'alaba malayika eyo ddi olunaku Allah lwe yamutwala mu ggulu, Lailata Isra wal Mi'raj. Olwo olunaku Allah lwe yamutwala mu ggulu, agamba waliwo we baatuuka n'agitunuulira malayika Jibriili n'etoniwa n'ekogga n'ebeera nga bw'onaalaba akawero akakadde. Akawero akakadde mukamanyi nga kali awo akakaddiwa nekagwa kona kaba kyategeeza mukyo. Agamba bwe yagitunuulira bw'atyo ng'erimu eyo embeera, ekyagituusa kweyo embeera kutya Allah. Olw'ensonga yali kyekitonde mu bitonde ebyasinga okutegeera Allah. Kati gwe mulamwa gwaffe, lwaki tutudde wano? Tutegeere omulezi waffe. Wallahi we wali obulamu obwa ddala mu kutegeera omulezi waffe, we wali obulamu obw'okwesiima nga bwe tugenda okubiraba. Bal kisinga omuwandiisi ono atugambye, bamwita Ibn Qayyim mu kitabo kye, bakiyita Tariiqu Alhijratain wa Baabu Assaadatain, ekkubo eriri lye weetaaga ggwe wenna okubeera ng'osenguka eri okwesiima okw'emirundi ebiri. Agamba mu kitabo kye, agamba hajatu al-ibad ila ilahihim, agamba obwetaavu abaddu bwe bayina eri omulezi waabwe. Oba muntegeera, ffe obwetaavu bwe tulina eri Allah waffe, a'zamu ila a'zamu min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharab wan-nafas, agamba obwetaavu obwo bwawaggulu nnyo, twetaaga okutegeera omulezi waffe okusinga omuntu bwe yeetaaga emmere, bwe yeetaaga ebyokunywa. Omuntu asobola okuwangala nga talina kulya, talya, tanywa. Bino ebigambo bannaye binene. Agamba bal wa ila ruh, agamba tusembere sembere, agamba obwetaavu bwe twetaaga Allah waffe businga n'obwetaavu bwe tulaba mbu tulina obwetaavu eri omwoyo, emyoyo gyaffe twetaaga omwoyo. Allati baina jambaihi, ogwo omwoyo oguli okumpi naffe, kikye batusindikako abamanyi bano kutulaga bukulu bwa nsonga eno. Bal tetwatondwa okujjako olw'ensonga bbiri. Esooka okwawula Allah mu kumumanya, nti n'agulumira mu bifuba byaffe nga tukakasa nti ye mulezi waffe, ng'ate tolina kkubo ly'ogenda kuyitamu otegeere mulezi wo okujjako ng'osomye. Ng'okusoma okwo osoma ki? Obubaka obwava eri Allah. Bw'oba oyagala okutegeera Allah wo, bwe tuba twagala okutegeera Allah waffe, lye kkubo lyokka lyokka lye tulina okuyitamu. Abamanyi edda gwe baayitanga tawhidu lilmi, tawhidu w'okutegeera omulezi wo, okumumanya mbu ye yatutonda, Kuitwa Georgia si kitendo chechimu echo kumanya. Nemulaba nti ngatu ina bingi betwetaago kumanya. Omukyala natuka n'okungamba banna iseka omusomo ogwo ojjuddemu ogutusomese ng'abantu balina okumanya omulezi waabwe bali ensonga ennene mu bulamu bwaffe oyo tawhidi aliawo okumanya Allah waffe bali nsiiba nti bagamba kyekyatonzesa amagulu omusanvu n'ensi omusanvu Allah okussa ebiragiro abissa lwekyo الله تقام بالله الذي خلق سبع سماوات الله يتوند مقلوم سامف ومن الأرض مثلهن ناس زيري مسامف يتنزل الأمر بينهن يسيب لقل وقت وفي وين سونغينو لتعلموا ممانيتي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ممانيه الله ومي نلام يانسونغا mumanyi omulezi wa mwenti muyinza kubuli nsonga yonna bomanyi ekyo nti Allah ye ensonga zo ziri mu ngaloze omutima gwo bugenda kuddukira eri oyo man biyadihi malakutu kulli shei bugenda kuddukira eri oyo gwotegedde nti ensonga zo ziri mu mikono gye si bwe guli kale nno kyova olabanga tumwetaaga tumwetaaga tumumanye tiemuyinza ate ye alina okumanya okwabuna kyonna kyoyetaaga okumanya ku ddiini yo kyoyetaaga okukola ki ddayo otegeere omulezi wo nsiiba nti bagamba oba tolina kyomanyi bwe oba totegedde Allah wo oba tolina kyomanyi wallah oba tolina kyomanyi bw'oba otegedde omulezi wo bino byebigenda okuzaalibwa mukifuba kyo ogenda kumugulumiza obulamu bugenda kuwoomera obulamu tebugenda kuzitowerera bino byonna byonna byetulaba ebigenda mu maaso bitulaga munene abukeesa abuzibya buyina enkuba eyagala kutonya byonna biba bituzzaayo okutegeera nti ono ate waliwo omulyango omunene ogusinga ogwo okubeera nga tumanya amannya ge n'ebitendo bye tusobole omusinza nga bw'asaanye okusinzibwa vaahiran wa baatina kungulu ne munda kategerekese baganda bange kati wetuba twasukumibwa twatondwa olw'okumanya Allah twajja kuno ku nsi tumutegeere bw'omala omumutegeera kino kyekiddako kikusukuma okubeera nga ogenda mumusinza nga bw'asaanye okusinzibwa oba tuli wamu genda bawa ebyokulabirako olabe obukulu bw'ensonga eyo tumusaba Allah azza wa jalla sokusaasira n'emirembe kwekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anti yatuleetera eddiini eno yatuleetera ekyebbeeyi ekisinga byonna abaganda bange ulira baategeera Allah tusookere ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba lumu yasituka n'agenda asaale essola ey'ekiro eyo ibada bannaye tugizza obujja si yamulamanzaani yokka mukka kategerekese bamaama ibada eyo tugizze obujja bassebo mwenna fenna wallahi kyekyobugagga kyetulina abangi kyebalagajjalira yeswala esinga okwagala eri Allah oluvannyuma lw'esswala zino ez'obwetteeka yeswala esinga okwagala eri Allah okusinga esswala oluvannyuma lw'esswala ezobwaki ez'obwetteeka olina ensonga zeggadde wallahi labayo dukira eri Allah naye ate kijja kunyuma nnyo ng'omaze omutegeera kijja kuba kya muwendo nnyo nga gwosaba omumanyi. Allahu akbar, kyekiri kyenkugambye ku Jibriri bw'aba yatuuka ku mbeera eyo ey'okukola ki, ey'okubeeramu ekyo ekifaananyi, tekyali kirala kujjaku kutegeera Allah we, n'akogga olw'okutya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasituka ekiro n'asaala. Bwe yayagala okusaala, bwe yasaala afwan, Hudhaifa sahabiin jaliil yajja ewali nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'ayagala asaaleko n'omubaka tuli wamu, n'ayagala akole ki? Kubamu akafaananyi ampuliriza nga nabbi yabadde imaamu wo, ng'eswala agikulembedde nabbi. Sanyu ki lye twali tuuseeko nga nabbi yakukulembedde ye imaamu wo? Masahaba beesiimye, abo abaalaba ku mubaka okumulabako, okumusisinkana obusisinkanyi, ekyo kya bbeeyi, ekyo kya bbeeyi. Bonna 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 abaasisinkana nabbi ne bamukkiriza ne bafiira ku ekyo, Allah yabateeka ku ddaala ddala. Kati laba, sahaba yaliwo eyalaba ku nabbi oba kuba gwe ng'omulabye asaala, naye waali wansi wansi okubeera ng'osaalako naye. Hudhaifa y'omu ku basahaba abaatereka ebyama bya nabbi. Nabbi gwe yali ateresanga ebiki? Ebyama. Hudhaifa yatunyumiza hadithi eyo, agamba yasitukako lumu akole ki? Asaale nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa naye najja yegatte ku sala ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi atandika okusaala essala, fastaftaha surata al-Baqara, yatandika ne surati al-Baqara. Essuula eyo erimu ejjuzu ndoza bbiri n'ekitundu, suula egi fe wano mu talawiya abatera okusaala wano tutera okusaala ejjuzu emu, naye fenna tuvaawo nga tukooye tugamba imaamu kyatukoze atuwuubye mukuyise kubawuuba. Allahu akbar, mubiwulirize bannaye. Tusaala ejjuzu etya ate nga tugisaalira mulaka mmeka? Munaana. Kitegeeza imaamu oluusi asoma lupapula lupapula, oba asoma kitundu, ate oluusi tusaala abamu basobola okusaalira ka abiri mu kwegamba tusoma katono. Kyenjagadde otegeere, tusoma kiki? Njagala olabe nabbi wo yategeera Allah we. Wallahi otegeere omulamwa gwe nkugamba ogw'okutegeera Allah, oyo tawhidu lilmi, ogw'okutegeera tawhidu w'okumanya Allah yaani azaala biki. Tuli wamu? Mu byazaala agenda kusukuma ku tawhidu lamali, okwawula Allah mukumusinza ye yekka. Agenda kuzaala ebyengera bino by'ogenda okuwulira. Nabbi yasituka mu eyo essala n'asoma surati al-Baqara, mbagambye erimu ejjuzu bbiri n'empapula nga ziizo oba n'ekitundu. Allahu akbar. Hudhaifa bwe yali asaala ne nabbi, mutima gwe n'agamba nti kyaddaaki nabbi asumuludde essuula eno, ajja kuyimirira ku aya ey'ekikumi oba tuli wamu, asomye ebiwanvu naye kale kyaddaaki ajja kuyimirira ku aya eyemmeka? Ey'ekikumi. Allah famada rasulu sallallahu alaihi wasallam n'asoma n'ayitawo ku aya ey'ekikumi. Hudhaifa mulimu mutima n'agamba ki? N'agamba kyaddaaki kale ajja kuyimirira ku nkomerero yaki? Yesuula. Hudhaifa n'agumiikiriza Abaajawo nabbi naamalako Bakara natandika Nisa. Akyali mulaka etya? Hulaifa agamba hamamtu bi amri su najirwa ekigundi nayagala okukola ekintu ekibi kyekiriwa gwe kulekawo nabbi ngende muviire mugambe gwe nkutadde ekyo kyamugira muli mugundi mu mutima nagamba nabula kate nkoleki nkite. Allahu akbar, labi sala ya nabbi. Nagenda maaso nga asoma nakomawo ate ku Ali Imran Nisa najimalako nakomawo kwene ejuzu erimu ejuzu nayo namba n'obugwamu Hudhaifa nagamba omusajja ntwala wa nabbi tugenda naye tugenda mpaka wa kyenjagaddemu ekyo kiraba tewali byabatuusa kuobwo obulamu okujjako olw'okuba bategeera Allah. Essala bwe baagiyingiranga yafuula yakyusanga obulamu bwabwe nga balaba boogereganya naani ne Allah waabwe beebo Allah baawaana kad aflaha almuminuun beesiimye abakkiriza bebaluwa allazina hum fi salaatihim khashiuun webabeera mu sala zaabwe olw'okuba baategeera Allah buli kigambo kyayogera aba ayogera ne Allah aba alaba gwayogeraganya naye. Hadithi hii elimu ebyokuyiga bingi mu byo nabbi sallallahu alaihi wasallam okusoma kwate kwali mu mbeera eno owulidde ezo ejjuzu zaasome tugeze ejjuzu musanvu mulakeemu naye nga buli watuuka ku aya esuuta Allah ng'asooka ayimiriramu ng'asooka musuuta owulira ensoma eyo nga bwatuuka ku aya eraga ebyengera Allah byategekedde abo abamwawula ejjana ng'ayimiriramu ng'ate asooka asaba Allah mu byengera bye oba muli wamu nange ng'ate bwatuuka ku aya eraga ebibonerezo Allah byategekedde abo abashiriku n'ababafaanana abajeemu ng'asooka asaba Allah amukingiriza ebibi ebyo amukingiriza omuliro. Olowooza omuntu asoma ensoma ey'empola si kuno kusoma jjuzo eggweko wabula mpola mpola ate ng'ensoma ye nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu fi lqiraa yali asoma ng'awanvuya kategerekese. Ekinene ku ebyo byenkugambye kiwulire ekinene Ibn Hajar atugamba ekinene ku ekyo agamba wakan thumma raka'a oluvannyuma yagenda kuki ku ruku wakana ruku'ahu nahwa min qiyamihi yagamba okugenda kwe okw'oku ruku ate kwali kubula kate okwenkanankana okuyimirira kwe kwegamba wano waba ayimiridde ejjuzu musanvu wano ate nayimirirawo ejjuzu mukaaga n'ekitundu kwabula kate ng'oli ku ruku oba otegeera kyenkugamba ampuliriza kugamba yatwala ebbanga panvu ng'ayimiridde ate n'atwala ebbanga panvu ng'ali kuki ku maviivi n'atwala ebbanga panvu ng'avuddeyo iyo swala ki kyobulabanga Hudhaifa yagamba nayagala kwegamba oku kyanzigira najjirwa mu mutima gwange okubeera nga ndekawo omubaka naye neŋŋuma kati nabbi ekyamutuusa kweyo embeera tewali kintu kirala okujjako yategeera Allah nga bwegambye ku Jiburiiru bwe yagenda weyalina we yatuuka olw'okuba Jiburiiru amanyi Allah n'akogga n'atoniwa olw'okutya Allah awusiwe wokka Allah bwe yassanga obubaka ng'ebigambo bivudde eri Allah abigambye Jiburiiru yasooka okubiwulira Jiburiiru Allah bwe yassanga obubaka Jiburiiru yazirikanga ne bamalayika abali mu ggulu ne bazirika ayasoka ngokudde enguru yali Jibrilu ne bamalaika ne badde enguru ne kye basoka ngokubuuza bagamba ماذا قال ربكم الله مريز وفا غامبي يتي قالوا الحق الله يقدم الزما اما وليد بغا غا الي الله اغاكولاش غا غولو ميدان بفوبا بيابو ابا تغيرا الله ويغو ملاما غينجا غدم غا غولو ميدا مبفوبا يعني غا غامبا انيا يوغدي ها omukulembeze bwayo gana gamba lero kati mwenna temugenda kuddamu kufuluma waka mwenna muteekayo nyama amatu siwe guli mumutereeza kati olwobutya oyo afuga ebintu nnuusi zaffe bw'aba ayogedde eyo oyo afumiitiriza era afumiri ategedde Allah kugamba ekigambo ekyo kiba kinene nti ani ayogedde Allah yagambye kati ebyengera ebizaala omuntu ategedde Allah mubyo ebyengera by'okubeera nga tumusinza nga bw'asaanye okusinzibwa basahaba olw'okuba wallahi we bategeera nabo Allah n'essala zaabwe zaakyuka nga tewali we bafunira butebenkevu nga mu ssala bwe baabeeranga omubbo we yafunanga tugeze babadde mu lutalo n'afuna obukosefu oba bamukubye akasaale kati nga ayagala bakamujjemu yebagamba munnindeko mmale okuyingira esswala tandika okwogereganya ne Allah wange olaba omutima ogwo nga bw'ayingira esswala bw'atya ng'alinganga gwe bamaze okuba mumuyita mutya kalifomu nga talina kyategeera okujjako ategeera birowoozo bye wakati we ne Allah naye ffe akasiri kakuyiteko mu maaso so osooka noddeeri Allahu akbar bo bali bategeera Allah kwegamba bwe bategeera Allah obulamu bwabwe bwakyuka nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yatugamba dhaqa ta'amu al-iman obunno bwe buwoomerevu obw'obukkiriza oyo ategedde Allah we n'amusinza nga bw'asaanye okusinzibwa man radiya billahi rabba asiimye nti Allah imulezi we togenda kutuuka waawo okujjako ng'omaze okutegeera omulezi wo man radiya billahi rabba asiimye nti Allah imulezi we wabilisilaami diina nti neddiini yobusiraamu yeddiini wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya era nenabbi we muhammadi yenabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kale nno baganda bange ensonga eyo njagadde ntandike nayo tugimanye mbu wallahi wano wetuli okutuula kwaffe nga twejjukanya ku munene tetumala biseera wabula tuba tuteekako ettafaali eddene mu bulamu bwaffe yeirimu ey'omugaso omuddu gy'asaanye okunoonya agiteeke mu bulamu bwe awangule kye kinene ekiruubirirwa kyekibuuzo ekigenda okusooka okubuuzibwa mu kabbuli Allahu ekyo tekisobola kuba kitono agamba Imam Ibn Qayyim atulaga obujulizi ku nsonga eyo gy'atugambye lwaki kyakugambye kikulu okusinga emmere okumanya Allah kisinga emmere n'ebyo n'okussa kubanga yagamba Allah azza wa jalla yaleeta obujulizi nga agamba iyyaka na'budu aya eyo kugamba omwogezi omulungi ayinza okutugamba ye samale ya Qur'an Imam Ibn Qayyim yajiwandiikamu ekitabo bakiyita madariju sariqin ala manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ekitabo ekyo kyali kinyonnyola ng'agaziya aya eyo imagine aya emu najiwandiikamu volumes ssatu mugunde ndala mulimu volumes nnya atunyonyola aya eyo naye lwaki aya eyo yagireeta ei etegeeza ki na iyaka gwewekka Allah gwegwe tusinza twategedde oba oyagala okusinza Allah olina kumutegeera bw'omutegeera ogenda mmusinza nga bw'agwanidde okukola ki okusinzibwa. Ayi Allah gwewekka gwetusinza, tetusinza birala, tetukugattako kirala kyonna, gwe omu gwewekka gwetusinza. Ekyo nno ng'okyogeza lulimi naye nga kiviira ddala ku ki, ku mutima gwo n'ebikolwa byo. Kyovaolabanga wallahi obusiraamu bwaffe nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'omulyango ogwo yafaayo nnyo, n'atutiisa shiriki lwadde mutono, n'atutiisa shiriki yenna ow'ebika byonna, ow'ebikolwa, ow'ebigambo. Nga omu mummwe tagamba mu bigambo bye nti laula fulan taba kuba gundi, okiwulira? Ebyo byonna natuuka nabyo okubituziyiza tuleme kuseerera kugwa ewali nabe, kati nga ayagala Allah, ayagala omutima gwo nga naawe oba obyogera mu sala obeere ng'okakasa kyoyogera. Allah kyova olaba ku nsonga eyo eya aya eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam weyali atunyumiza mu hadisi alqudusi, Abu Hurairah gyatunyumiza, Imam Bukhari yagireeta ne Muslim, Allah anyumya ng'agamba qassamtu salatu baini wa baina abdi nisfain, essala yange essala njawuddemu emiteeka emeka ebiri. N'agamba idha qala alabdu alhamdulillahi rabbil alamin, omuddu bw'agamba alhamdulillahi rabbil alamin, o Allah amuddamu agamba hamida majadani abdi asna alayya abdi, Allah agenda amuddamu nga bwoga iya maliki yaumi ddin, Allah agamba asna majadani abdi, Allah agenda amuddamu nga agamba omuddu antendereza ansuuse aina we yatuuka wano wenjagadde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yatuuka we yagamba, Allah agamba omuddu bw'agamba iyyaka na'budu, bw'ogamba otya iyyaka na'budu, gwewe kagwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, gwewe kagwe tusaba tuyamba. Allah addamu ye kennyini n'agamba hadha baini wa baina abdi, ekyo kiri wakati wange. Bwe yatuuka ku eyo ensonga ennene yagamba eyo ensonga eri wakati wange n'omuddu wange, kubanga Allah yasinga okumanya ebiriwa mu mitima. Waliwo abyogera ng'alina essabo naye si bangi, ng'ali mu kusaala ng'alina essabo, bali waliwo n'ababye ennyo ng'alina essabo mu mutima gwe. Basobola okubeerawo nga ye wallahi alinganga kugamba nga munna tugezekakawuga ekyokulabirako ng'oluusi munnanfuusa ow'ekikolo ow'omutima teyasiramuka wabula akwenyakwenya basiraamu, ng'oli gwe nabakubirako ekifaananyi tugeze yajja nga ekimututte ekimusiramusizza kubeera ng'asuubuligana n'abawarabu, kati oyo aba tasiramuse aba akyalina essabo mu kifuba kye. N'omulala yenna akola omulimu ng'akola anoonyaamu bantu bamulabe, nga alaba nti azimbye omuzikiti abantu boogeze bati, kyobulaba ng'egyo emirimu Allah yagamba ana aghna shurakai ani shiriki, nze ndi mugagga nnyo n'abo bonna abakola ki abangattako. Man amila amalan, oyenna akoze omulimu ashraka fihi maiya ghairi taraktuhu wa shirka, nangattako ngenda kumulekera omuki omulimo gwe. Nabwe kityo baganda bange abalungi abatuwuliriza, Allah azza wa jalla musajja ono yayagala tutegeere wajje tulina okuddukira mu mbeera zaffe zonna. Olina byetaago, olina bizibu, ddukira eri Allah, naye tewali oyo abeera mu kazibu. Omutima gwo ogwategeera Allah ng'ali mu kizibu, omutima gwo ne gusooka guddukira eri Allah, omanya nti masha Allah olimwa akalungi. Ate nno Allah atera obituleetera ng'oli ku kisenge awo ayagala nnyo kulabirawo oddukidde wa. Tutandikire ku maama waffe Hajara. Ibrahima amala omuleeta amutuusa mu lusenyi olutaliimu kintu kidda kyonna. Ibrahima amuteeka awo n'omwana. Ibrahima atambula oba kuba gwe maama w'abaana, taata w'abaana, nakwata n'akutwala mu ddungu bweddu n'akutuuzaawo. Ogamba otya? Olaba kuleka tebakulekedde za akameezi, n'oyogera ebijjuze eggulu n'ensi. Labayo, Ibrahima akwata n'aleka ani ng'amulese mu kifo ki? Olusenyi mu lunjazi, Allah, nsozi, n'amulekawo n'atambula n'atandika okugenda. Omukyala kwe kumubuuza, owange gwe Ibrahima, kati otulekedde ani? Ibrahimu ondekedde ani? Ibrahimu yatambula butambuzi. Mukyala n'amuddiriŋŋana n'ayogera ekigambo ha ekyawo ne yategeera Allah nti omukyala naye ategedde kyenkoze. Ibrahimu omukyala kasega Allahu amaraka bihatha, Allah yakulagidde oba? Ibrahimu n'ategeera mbu omukyala alabika ategedde, n'anyeenya omutwe kubanga Allah yali amulagidde okuleeta omukyala awo. N'anyeenya omutwe omukyala n'akakasa Ibrahimu n'agamba bw'aba Allah, laba omutima ogwategeera Allah, n'agamba bw'aba Allah yakulagidde ekyo, idhan la yudayyi'ana Allah, Allah tasobola tuvaamu. Webali tewaliwo kaduuka, webali tewaliwo lwadde akaki aka supermarket mwabe omukibuga, webali bali kwata koye ayagala okwebaka, webali tewaliwo suubi lyonna. Allahu akbar, nga besimi abo Allah bawadde okumutegeera gukubamu akafaananyi. Mumwinza okulowooza mbu ebyo byembagamba asekera obyogera ebyo gyali mirembe gyabali. Nkuzikira ekyabaddewo wano mu COVID, mu COVID tewali kukola, tewali kutambula, muli ku muggalo, muli mweyembeera, obwongo bwammwe obwo mu bino ebisenge waliwo mikwano gyange ngo bambi ayina kaboyizi kota kalumu kamu kebaasala mu nsonda nnya bwatambula bwati bwadda bwati bwadda bwati anoonya ekyokulya kyo kiriiwo. Ani yatulabirira mu mbeera eyo atali Allah? Amma yujibu almuttarra idha da'a, ani oyo abeererawo oyo omuntu ng'ali mu kanyigo? Wayakshifu suua, najjawo embeera eyo eyakanyigo. Wayajalukum khulafaa alard, ailahum ma Allah, wali omulala atali Allah amuyambako? Waliyo bwe mumanyi atali Allah? Kati lwaki bino ebyensi ebyokulya byaffe tutegedde mbu wallahi Allah yatuliisa? Nabwekityo gwe tusaanye okusinza yekka, iyaka nabudu, gwowe ka gwe tusinza, naye ng'okyogera ng'okikakasa. Maama omwana abuze, toddukira wa mama fiina, wallahi toddukira wa mama fiina, wabaseeka bano abakubi b'ebitabo abookya endiga nga nnamu, nabawulidde ne ngamba subhanallah, oba lwaki balonda ndiga? Mbu olwokuba oba ndoza yetakaaba yetawoloma gye bakwata mbu ne bagyokyawo mpaka weggwawo yonna nevvu neggwawo neggwerawo ddala ngaolwo balina bye baagala okuyisaawo. Mu COVID abo nga tebajja tuyamba, bali riddawo tebazo cha ekibambulira kyo kubera nga tunonye ekyokulya abantu balyanga ate nno ne balya bulungi zenno nabadde ndowooza bulowooza ebintu byebaleetanga eno nebyonoonekere waliwo yangambye mbu amatooke waliwo wegatuuka eyo nga gali ku nusu lukumi kati ennaku zino tukola mbuuza mmwe bamaama ennaku zino tukola amatooke gakyalabika kafuuka katooke kati Allah ayagala atulaze nti mbatadde aha eri ebyo bye mwesigamira kati wesigamidde okukola kwennyo ekyokulya ate kati okukiyingiza okukifuna kya lutalo si bwe guli ebintu bya buseere luli we mwali ku muggalo nga buli omu agamba munaye atakoze tagenda kulya talya Allah n'atulagako Allahu akbar abantu wallahi twali tegedde Allah netu mu mbeera zaffe zonna ne tudduka nga tudda gyali mbagambye omulamu we guli kutegeera munene era abanene bonna gye baddukiranga badde nkyakugamba ku maama wa Ismail agamba Ibrahima mugamba otuleka eddaanyi nti Allahu amaraka bihatha Allah yakulagidde kino nanyenya omutwe nategeera nti omukyala ategedde namugamba idhan lan yudayyana Allah wallahi si wakaimana wango si buno obukoccokocco eyo Qurani ezo hadisi za nabbi ononya musajja ononya mukyala wallahi fasalil man biyadihi malakutu kulli shay dukira eryoyo oaina omukono ogulimu buli kalungi konna mundu anfaka Allah azza wa jalla ma nafidha yaduhu omukono gwe tegugwangamu byagaba mundu khalaqa assamawati wal ard olubereberero kasokanga agabirira abantu okuva lwe yakola ki bwe yatandikawo ensi n'eggulu agabirira nabagamba waliwo Allah ayina ebitonde waliwo yangamba waliwo Allah ayina ebitonde nga mwe mmere gyemulira gyemulya mu Kampala muno gyemulaba mbu ng'ekitonde kimu kiryamu olugaaya lumu kikola kitya kigaya bubugaya lumu nekiganga kikyali kiyala ebyo ebitonde nabyo Allah yabitonda gyebiri kati buuza ekyo kyo kirya ani akigabirira buli kanaku kirya byenkana ki kibijjawa gambye mwe gyemulya Kampala kyo kikola mubukoze kati bwe kijja okwagala okulya Allah bw'akituteera kibeere nga kize kikole kiki kinonye ekyokulya tuba tugenda kusigalawo kiriddemu olulya lutya Allah yabiine ebyo biri eyo mumayanja kati kaleke sibaganda kati Hajara n'ategeera nti genda ne bwogenda nze ndi ne Allah wange yeno aya iyaka nabudu wa iyaka guweka bwetusaba otukolaki otuyamba otumalira wallahi Allah yali mu nsonga zaffe ekyo kyennyini kyetulina okuteeka mu baana baffe mu bakyala baffe mu bantu baffe ne bamanya nti wallahi omukyala n'akusabirako naye omukyala obwesigwa bwe bwonna 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 butadde mu musajja alaba watali taata w'abaana tunalyaki wallahi Allah asobola okubagabirira bulungi n'okusinga nga muline taata w'abaana bameka Allah bajjeeko abasajja baabwe ate ne babeera mu bulamu obulungi okusinga awali nga balina abasajja baabwe naye ng'obwongo baffe bugamba ki waba oviiridde omusajja ogamba oti munkaabiremu mukaaba mutya nfudde nze n'alyawa nze ndabye siibaddamu byonna byaki era kyobola nga nabbi yabitugaana obwesi gwabwa fetu buteke mu Allah byonna biri khazainuhu mal'a ebyobugagoye bijjuvu tebisobola tebikenderangako wallahi kasokanga agabirira ebyo byonna yatugamba mu hadith nabbi sallallahu alaihi wasallam لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سينغابا كوليمبيرا وكوفاكو ياسوكاو وآخركم نالي شيمبايو وجنكم أما جني وإنسكم أبانتو ناما جني بيونا قاموا في صعيد واحد فنككم أنا مروشي مروسني رومو مروشي جيرين بغامز فسألوا كل واحد مسألة بليومنا سبع الله شام شيئتا حاجة وامو سبات خل سبات الله كوي خايو غانا كنا توكا سبولا غوي سيلا وبابا كوي يوكا كافيتيز كاكو مالا حاجة وامو سبات بينجي kale wabisuke ngalo zine tano bimbalile ekisoka bulamu mokisha bugaga shebigenda kusuka ngalo zino tano yongerayo sente bugaga aha yongerayo kati yogera ekirala naawe amusabaki ezo se mwami kati mwami bamaana byonna sente tebisuka ebyo tebitalina byogenda kusaba Allah bisuka ngalo zino ttaano lwakiri tumenyeka obugaga bonna byonna byonna byetumusaba biringanga bisatu bitaano bibiri Allahu akbar naye ate netuleka okusaba ate ebinene ebinene byebiruwa bannaye okusoma eddiini nga kukulu ebinene kwe kusaba obulungamu kwekumusaba Allah tuwe tumutegeere oli mugagga saba gagga asegedde Allah we nga munene bwenoda era Allah azza wa jalla gwayogerako mu bwetunaaba tugenze mu kabuli awo Allah agamba yusabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira Allah nyweza agenda kunyweza abaki aba abakkiriza n'ekigambo ekyaki kyamazima kya la ilaha illallah aba abategeera Allah waabwe ne basinza ye yekka be bagenda okufuna amaanyi agagenda buli obulamu bwe tugendamu obusinga okuba obunene kati maama Allah atugambye mwenna ebitonde mwenna ne muyimirira mu lusenyi lumu ng'ekibayimiriza mu lusenyi lumu ekkolaki kusaba Allah buli omu kyayagala kati maama asabye ebyo kati uliranze byensaba nsaba binene musaba firdausi al-a'la esembayo fenna ne tumusaba ebisinga okuba ebinene nkuba kyakulabiraku fenna siba siramu bokka nkugambye abantu n'amajinni buli omu n'alondoba ne bwe yeegomba ebyamunne byasabye oli n'asaba tugeze firdausi lukumi olina kati nze mpe emitwalo kumi firdausi owulidde n'asaba kugamba ebiri byowulyamu tebisoboka wallahi Allah yatugamba law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid ne muyimirira mu lusenyi lumu ne musaba Allah la a'taytu wa nawenjagadde yali wadde buli omu la a'taytu kulla wahidin mas'alatah buli omu Allah yali muwadde ekyo kyonna kyamusabye Allahu akbar olwo kyeki Allah kibi abasigazza bwamala obituwa byonna wulira ma naqasa mima indi illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahar akuba ekifaananyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba ku ebyo allah byayina bino byonna waki tubisoma otegere munene agulumire mu kifuba kyo omuwe obwesigwa omuteekemu obwesigwa wallahi agamba ma naqasa mima indi tewali kikendera ku ebyo byennyina illa okujjako kama yanqusu almikhyat idha udkhila albahar nga bona alaba empiso webagikwata nebagiteeka mu nyanja nebagijjamu ekiyanja nga ki ocean oba ki Indian Ocean noteekamu empiso nojjamu kana akaba kajjiddeko otuzza otutono otu otwo twetuba tukendedde ku byobugagga bya Allah obyobugagga gwogwoguyanja mwenna nga musabye byonna bye mwagala fenna nga tusabye amajinni buli kimu ne bamalayika kale bonna twala tugende n'ebisigadde byonna n'abiwa nebisaba n'ebyo ebyolaba mbu tebisoboka Allah byonna abibawa tewali kiva ku byabugagga byayina okujjako nga bona alaba akaki akawiso bw'okateeka muki mu nnyanja ekyo kiraga ki bangi bwe tuba tusaba olw'obutategeera Allah tusaba ekisooka tubuusabuusa oyo nabbi yagamba tayanukulwa bameka abasaba nga bagamba oba Allah nampa Allah nze nebompa nabbi yatugamba udu'u llaha wa antum muqinuna bil ijaba ekyo al iqan okukakasa wallahi la kiddaye eri omuntu ategedde Allah nga akakasa nti Allah gwe ogenda okummalira omukyalo oyo laba bwe yaguma nagamba idhan lan yudayyana Allah ondese wano mulwazi ku lwazi ewatali kintu kyonna nkakasa Allah laba ogwo mutima ogwesigamidde Allah kubanga gumutegedde mugagga wa byonna nagamba tagenda kunvaamu Allah Allahu akbar wallahi bwekyali omukyala aba ali awo alaba omwana asambagala nadduka esofa ne Marwa duka eno alaba omwana gamba ndabye Allah Ibrahim yagenda ndiwonze ka obuzzi bwe yajja nabo buweddewo omwana afe agenda kumufaako Allahu akbar Allah nkugambye akwagala bwe yamutegedde bamugumiikiriza ne bw'otuuka ku kisenge wasembayo ate nno Allah waakwagalira ddala awo awo alabe wawo ogenda okuddukira ebyokulabirako byebyo ebyabo bannabbi kati omukyala yadduka Allahu akbar aba ali awo agenda okudda nga malayika yakubye Jibriili yakubye wansi w'omwana waali ng'amazzi gali mukufu yakubyewo ekiki ekiwawaatiro amazzi negatandika okujja agenda okudda agenda okulaba nga Allah amugabirira kyala kyeyatandika okugamba zamzam zam kungaana kitegeeza kukola ki kungaana abamu batugamba ababutagamba ekyo gaali kulukusa empaka nenaagakungaanya amazzi ebinyonyi nebitandika okulengera ewali amazzi omanyi webeera mu ddungu binoonya mazzi birengera wala nebitandika okujja nebinywangako omukazi ate teyafuuka n'abagagga abatambuze bonna mu ddungu bomaye batambuliranga ku munyeenye oluusi ku njuba amini ku mwezi n'ebyo ebinyonyi bwe balabanga webanoonyanga amazzi bwe balaba webikuŋŋaanidde bategeera mbu awaaliwo amaki amazzi oba waliwo omulyo tugeze emmere baweddeko oba ensolo baagisse ng'ebinyonyi babiraba bijja walina okubaawo ekintu era ne bajja abatambuze abasubuzi nibatandika nagamba ha mukozese ku mazzi gano naye tebatandise musasula tagaggawadde siimu allo okugaggawaza kiba just kibe ne kiba kigambo eki ne temutera okugamba mbu oba yazibyewa nedda Allah nga bwatuuse obudde agamba bugambi kibe ne kiba ye kati takulabamu nti ojja kusobola ozifuga kubanga kati nammwe nsobola obbabuuzayo ekibuuzo nga mulaba kiyinza obuba zitowerera ama mamba bakuweeyo miliyoni 5 ebya ddoola ogenda bikola muki tusooka kukubuuza ogenda bikola muki miliyoni 5 si 5 miliyoni bimeka okola muki gulamu emmotoka zimbako ennyumba okimanyi waliyo abantu nga Allah azza wa jalla stage gyamutuusizzaako kubanga Allah era yekitugamba walau basata llahu rizqa li ibadihi Allah aba tuteera riziki omulundi gumu fe abakolimakolima labagawu fi lardi yona eyo nagikuŋaya nagikuwa omulundi gumu abantu baliyo noonye mu nsi anti zonna sente zobadde ogenda okulyamu naye agituwa kigero zeyalituwadde omulundi ogumu nazituwa zatuwa ekigero abazituwa omulundi ogumu abantu baliyonoonye anti bwezijja bwezityo mu bungi ng'alaluka genda agula kino buli mukyala amuyita maaso akola kino gamba buli kyonoono zimuwaga okubeera nga ayagala okukola kugamba nebyabaddaalo byebamunyumiza obunyumizi abeera alina okubikola kubanga sente zikola ki sente bagamba osobogakola sente diriwo kati sente bwebeerawo neraba min hikimati llah era wanotuyigawo ekyokuyiga ekirala mubimu allah byeyesigaliza laba wallahi allah azituwa ng'omwana omuto naye osooka muwa muwogo ebbeere osooka muwa bbeere tosooka namuwa nywanto ngene nywanto olaba mbu nayo ekola ki eyinza omutugisa amata n'omuwa nywanto n'omuwa bbeere otututatutono netugendayo era naba allah n'amuzimba n'agenda nga amukuza paka lwotandika omuwaayo kasupu otandikirawo muwa emmere oba omenya wali ejjuuni n'omugamba nyabo igamanga okulya otandika naki n'ebyo byasobola n'omuwa emmere n'ogisottasotta akamonde n'okasottasotta n'okolaki kati gwokennyini woba okuza omwana allah ekyo nakikuwa tokifumiitiriza n'akuzima waki okolimakolima nge olina byomusabye nga allah akyakulindiikiriza oluusi akulaba togwanidde ku baana byobudde obwo negwe ngaokolima kale bali balina emmotoka simanya gundi naye nga allah abagikuwa oluusi yabaddemu n'okuzikirizaako kati allah bwato bwagaba rizike yunaziru biqadari ma yasha allah agisa nakigero abakujibanga giruteekako omulundi gumu abantu baliyonoonye kale allah azza wajalla bwato bwatugambye fenna newe twali kuŋŋaanye netumusaba n'atuwa byonna bye tumusabye talina kyakenderako ekyo kizaala ki mumutima gwo okubeera ne thiqatun fillah okumwesigame okubeera nessuubi erye kugamba omuteekamu obwesigwe obwesigwa bamwita bwesigwa obweddala oyo alina obwesigwa mu allah olaba nedduwayo enti ebeera yanjawulo era nabbi bano yatugamba ti allah tabaanukula mubo ono asaba mu ngeri eno biqalbi yasalu llah biqalbin lahi ghafin lahi n'omutima omulagajjavu taliiyo mukusaba allah bampe kino nga ebirowoozo byetebiriiyo oba rabbi atini inshit katonda mpa booba oyagadde fa inna allaha la mukriha la Allah tatukaka si akukasa okumusaba bobo musaba musabengo okakasa kati okutuka kweyo ibada okujua omerwa okubelanga ebyo bifuna tewali kubo dalo kujja ko kutegera Allah nelizale ebyo eswala yegenda kuchuka obwesi gwabo ogenda kubuteka mu Allah ngebitonde byonna wallahi biraba nti kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayigiriza omwana oli omuto ibn Abbas yamukwatako n'amugamba ya gulamu wange gwe mwana gwe inni uallimuka kalimati kuyigiriza ebigambo bino ihfadhillah kuma Allah kumi nsalosalo za Allah yahfadhuk agenda kukuuma tukola ebyo Allah byakuziyiza kola ebyo Allah byakulagira okukola olekeyo ebyo Allah byakuziyiza okukola okukwe kutya Allah nagamba idha sa'alta ulira angamba bobo saba fas'alillah saba Allah yekka wa idha sta'anta yeno aya seka jalesi oyagala kumalira idha sa'alta yeno aya yenyini Allah iseka jalesi bobo oyagala kusaba kubanga al iyyaka na'budu al ibadatu addu'a huwa al ibada okusaba Allah ye ibada yenyini musola tuba tukolera muki tuba tusaba Allah bal as-salamu limi yatumi bwa addu'a yatumi bwa kusaba nechikulaga nti okusaba gwe mutwe gwo kusinza Allah okategedde era yagamba innal ladina yastakbiruna an ibadati abamagamba da'wati innal ladina ababonna abekuluntaliza mukukola ki mukunsaba sayadkhuluna jahannama dakhilin Allah gena bayingiza omuliro luyingiza kategerekese kati yekago tuino kusaba yekago tuino kusinza nga tumutegedde wego tuino kuteka mwesubi kati nabbi ayigiriza omwana ono ebigambo binamugamba idha sa'alta bobo saba fas'alillah saba Allah wa idha sta'anta wayagala ana kumalira ebyetaago byo fasta'in billah obwesi gwabo buteke mu Allah namugamba wa'alam tagira anna al-ummata ensiyo nane wekungana ala ayyanfa'uka bishay ngechiba kunganyiza kutusako kalungi lan yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah lak tebasobola kutusako kalungi okujjaka ka kalungi Allah teyakuwandikako kati lwaki tumenyekana ebinene amemi nebitono netuleke ebinene ebinene byebiriwa wallahi tuina kudukira eri Allah tusoke tumutegere kubanga byebimu ebyatutonzesa ye bali yatuwa garanti botuna asinza ye botuna amusaba agenda tuwa yagamba wama khalaqtul jinna wal insa tiyatonda majinni na bantu illa okujjako obe nsonga eno gye tuliko abantu liya'budun okujjaka abantu basinze Allah yekka ibn Abbas atugamba ay liwahidun bamwawule kati gwe yawula Allah bameka bemukakasa nga bakutte sente zaabwe ne bagenda mu masabo ne bagenda mu byokola eyo eri gye bagenda bebali sente gwe wafuna obwongo obukola sente zo n'ozikola no Allah nakuwa obwongo n'obukozesa n'ozikola n'omala ozikola ate n'ogende wakasajja kali kagamba munnaye okumalira ekyetaago kyo ate leeta sente twali badde alije tugenda okukola ki yalala mujje eno nkwate sente nzikole ki enjawulo mugirabye naye wa Allah oyina kugenda bwotyo ngalonsa kubanga wajja ku nsi kuno toyina koyina genda yo ng'olaba toyina kyoyina gwewekka era ye akugaggawaze kategerekese kubanga fenna tuli bitonde ate tuli baavu eri Allah kati nno agamba wa'alam era tegeera anna al ummata ensi yonna ne bwekuŋŋaana ala an yadurruka bishay ngekiba kuŋŋaanyiza kutuusaako kazibu lan yadurruka tebasobola kutuusaako kabi okujjako Allah teyakola ki akujjako akakabi Allah teyakuwandiikako muayati seka wafizatu resi agambie wa kauluhu ta'ala alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ili Allah azza wa jalla jetu ino kwesi gamira wa ilayhi unib ili jetu ino kudda esumira fetuliteke eliani mu Allah na inga techigenda kusoboka nga tumutegede tugenda kumwogera ko katono agamba wa qawlu agamba era ku kigambo kya Allah wa qawluhu ta'ala fa'budu musinze yeye ka bobo mutegedde musinze yeye ka watawakkalu alayhi umwesigamire wallahi butuna musinza yeye ka nitumwesigamira tugenda kuwangula na agamba wa qawlu alayhi tawakkalna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna eri Allah azza wa jalla jitwesigamidde eri jitugenda okudda jitudukira na tuyina ebizibu byonna wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamut twesigamira oyo omulamu atafa yekaya atakola ki otegeera ebi ofumiitiriza ku ebyo ebitendo wesigamirani alhayy alladhi la yamut oyo omulamu atafa wasadde bihamdi era gw'oba otendereza kale oyo gwetulina okwesigamira wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin bal yatugamba ku nsonga ennene bannaabwe mubeera nga muli bakkiriza eri Allah azza wa jalla gye muba mwesigamira kati netuyigamuki nti guno mutima gwakusinza Allah okwesigamira nga twesigamira Allah mu bizibu byaffe mu mbeera zaffe zonna kugambye embeera wadde embeera Allah akwagala na ddala embeera wadde webeetukidde awo ku kisenge alabe oddukidde waani oddukidde gyali ebyokulabirako bingi ng'omukyala gwe tubalaze Ibrahimu abantu beegatta bamukwate bamusuule muki mu muliro na Ibrahimu yabagamba ekigambo kimu yayogera ekigambo kimu afwana yayogera ekigambo kimu nagamba hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah yagenda okummalira ammalire Allah era ye mulungi ewokwesigamira gyali gye nesigamidde kati Allah atwagala nga tulimu eyo embeera naye ani agenda okubeera mu eyo embeera ng'afunye ekizibu abantu bonna beegasse gwe tugenda kusula mu muliro ngawo ebirowoozo byaffe biddukira wa biddukira mbu hawo inayo oyinayo ayinza okutaasa ofunye omuswiba bagenda kusiba bagenda kukola ki wallahi mukkiriza yenna embeera yonna gyatuukamu eyakanyigwa Allah ayagala omutima gwe gusooke guddukire gyali oyina akanyigo konna kootuuseemu sooka oddukire eri Allah nga tunaakutegeezaako bitonde byonna gwe nange ebitonde bijja luvannyuma obitegeezaako luvannyuma erawo Allah waatwagalira era waatwawulira gwe buli wobeera mu kanyigo nosooka oddukira eri Allah abange seeka kitegeeza kyogamba nze sikinziba kusaba bitali Allah eri ebyo bye bisobola obitegeezaako naye ng'osoose kutegeeza waani kubanga okwesigamira Allah kwanna maddala huwa al-i'timadu al-qalbi ala Allah kwe kukwata omutima gwo n'oguteeka eri Allah thumma maa al-akhdhu bil-asbab oluvannyuma n'oteekawo ensonga ensonga tezigaana oyagala mukyala amini oyagala mwana osobola okufuna omwana nga towasizza kati sooka owase oluvannyuma osaba omwana okategedde oyagala mmere sooka ogende olime oyagala bijanjaalo olina ettaka sooka okabala osuulemu ensigo olwo oluvannyuma okole ki ez'ensonga tozeesigamiranga zo z'okoze kubanga bangi bazikoze era ne batafuna kati olina kuddukira ewa bameka abasimbye ebijanjaalo n'akomawo nga talina kyafunyeemu bameka abawasiza abakyala n'ata ng'omukyala tazaala bal yeke nyini nanoonya omwana nga nebamukebera omulamu mwaka ku mwaka tazaala si bwe kiri Allah yagaba buli kimu omwana yamugaba Ibrahimu ono gwowulira afuna Ismaili nga waiseo emyaka kyenda emyaka meka kyenda ba Zakariya naye n'amala n'amuwa omwana kati byonna bw'otegera mbu biri mu buyinza bwe olaba omutima gwe bwe gugenda okumuwa bw'ogenda omuwa ebiseera bw'ogenda omusuubirizaamu okumulowolereza ebirungi abikolere kale nno nabwekityo baganda bange abalungi abatuwuliriza ensonga eyo nkulu baganda bange Allah gutwogerako yaani gwetwetaaga okumanya alina ebitendo bingi bitulina okumutegeererako era nabbi sallallahu alaihi wasallam yabitunyonyola natuuka n'okugamba la uhsi thanaan alaik ai Allah sikusobola kutendereza nga bw'ogwanidde kutenderezebwa Allah nga bw'agwanidde kati Allah bw'akuwa n'akutegeeza nti yeono awukwata wotegeere nti Allah tunyonyodde n'atugamba nti yenze kino fumiitiriza ku ekyo kyakugambye agambye ndi kino teekayo ebirowoozo lwaki agambye nti Allah mulamu alhayi Allah azza wa jalla mumanyage nti aina mu bitendo bye mulamu aina obulamu assamii awulira albasir alaba kiba kitegeeza ki olaba oba ogenda okubeera nga obwesigwa bwobuti obumuteekamu bw'otegeera mbu amanyi embeera gy'olimu bw'omanya mbu akulaba kyoliko olaba omutima gwo bwe gugenda okukyuka nga n'ensaba yanjawulo bw'omanya kati bw'ojja kakuwa ekyokulabirako n'otegeera n'ojja n'otegeera mbu omusajja oyo mugagga wallahi ne bagamba ekyetaago kyoyagala omusaba akakadde ayingiza billions na billions za sente ate musajja mugabi naye kino musinga n'omugamba ensonga yo ono musajja ono akugambye kwoli gy'ogenda amaze okumukutendera asoose kukola ki kumukutendera akugambye ki ebitendo by'alina mbu sente wallahi ekyo ky'omugamba alinga nga akutte nusu bitaano n'abikuwa akakakadde gwe nga gwe kyekizibu kyo maanyi ki g'ogenda nago eri omugagga oyo tegaba mangi kubanga omanye bugwe kyogera mumusaba ate omumanyiko ekitendo ky'okubeera mbu mugabi kiki ekikujira mubwongo ogenda oli munywevu ogenda oli musanyufu ekyo nno kiri ku bitonde ngaate oyinza okutuukayo nga hakikatani wallahi nga obudde obwo kisente z'oyagala taziinaawo oba ng'aziina naye ng'alina oluusi ekitende ekirala nga ye si mugabi si bangi nga ye si mugabi era bw'akulabako ng'ozze nga ye ate anyiiga nga wate waliwo ebitonde ebirala ye nga alina kitono ng'akikola ki akigaba nga Allah yamuweekya ekitendo ky'okugaba kategerekese kati ebitende ebirungi byonna Allahwo lwaki tubisoma Allahwo abiyina bw'otegera mugagga ogenda kwanguwa okudduka gyali omufuneko era edduwa engeri gy'ogisaba nga omaze omumutegeera si emu nga tomumanyi kategerekese engeri gy'onyonnyolamu omugagga oyo gw'otegedde nti alina obusobozi obumala ekyetaago si kyekimu nga bw'ogenda nga tomutegedde wali omukubirako n'ebyokulabirako n'omubuulira na buli kimu okategedde kubanga otegedde mbu asobola okumala ekiki ate bw'ogendewo omuntu nga omutegedde kati osangawo omuntu asabiriza akola ki olina ekyetaago wano olina ekiki ekizibu ng'omuntu omulala misikini ali awo oyo osobola okumumalirako ebiseera byo oyinza ogenda yanae maama sebo munaye mbadde nyina ekizibu ekizibu kyange mbadde nyina akakadde kamu kennoonya omulaba ali awo asaba kikumi oyitawo okola ki ongambi oyitawo buyisi kiki ekikuyisaawo kubanga ono omutegedde mbutayinza kukola ki oba otuuka wali ne bakubbirako ne bagamba ekizimbe kiryo kirengera walimu mu Kampala wakati ekipya kye bakazimba bweky oyo misikiini oyo gwolabye yeefuula misikiini kikyokola Allah kuba kiki ekikukomyawo era ekikukomyawo lwakumala kutegeera olabye obukulu bw'okutegeera wallahi era okomawo ne feesi endala nebaŋŋamba kiri ekimbu kyange obadde ogamba ki mbadde nyina ekizibu kyame kati byonna bisoboka ebyo Allah azza wa jalla ebitende ebirungi byonna bibye ye mugagga okimanyi ffenna abantu tuli baavu bwetwogera ku kitindo kye ekyobugagga mu kitabo kino yagamba ya ayuha nnaas antum lfuqarau ila llah abange mmwe abantu mwenna muli baavu lunkupe muli baavu tewali mugagga eryani eri Allah wallahu huwa alghaniyu lhamid era omuntu avangayo n'atugamba mbu ye mugagga awotegerera mbu si mugagga omugagga owannama ddala atenderezebwa ye Allah gwe mulyango seka gwe yatandika nago yagamba fi anna allaha huwa alghaniyu alghina almutlaq Allah ye mugagga ayina obugagga obutaliiko kkomo tebuliko ntandikwa tebuliko kkomo ghina almutlaq walkhalqu ebitonde agamba fuqarau muhtajuna ilaihi ate ebitonde byonna byavu byonna byetaagaani Allah naleeta obujulizi naatugamba anti awo tutegeera kati tuli mukutegeera omunene mu bitendo bye yetenda n'ekitendo ekiyitibwa alghani kategerekesa omugagga nabagambyeko nti wano mu covid yatusiba ffenna naatusibira ewaka naatulaga nti ye mugagga yatuliisa arrazaq wallahi naatufukirira naye naddala awo ngaomuggalo gwakajja njagala kuba mukafaananyi oba okajjukira maama w'abaana okajjukira awo fenna obwongo nga tulaba fenna tugenda kuzikirira covid eyakomawo owokubiri twalaba tutya twali tubimanyidde nga tulaba bulabi nga ate obulamu nga bunyumye nga tuli mu covid bannaye Allahu akbar netutegeera nti arrazaq alhaqiqi omugabirizi owannamaddala yani ye Allah netutegeera nti omugagga wijaa bantu batugamba mbu basuper power beyita si basuper power zonna ennyonyi zaabwe yazikyuse oba zameramu n'emiddo Allah yasinga okumanya ennyonyi nga tezikkirizibwa kusituka kampuni ennene zonna nezigwa nabalagako nti obugagga bwange mbuwa gwe mbanjagadde nembujjaku gwekola kati gwe lwaki tubireeta bino bw'oba ogenze mu mulyango gw'okusaba Allah ng'otegedde nti oyo byonna ebyange byonna buli kalungi kenjagala wallahi eri oyo Allah olaba obwesigwa bw'obeera omwinamu olaba bye bizaala yeri eswala gy'owulidde eya nnabbi gamba yasaalako n'ekiro kiramba ng'asoma aya emu imagine obaba eyetya era bwakya n'agamba Bilali n'agamba wailun azikiridde oyo asomye aya eno n'atagifumiitirizaako aya ki inna fi khalqi ssamawaati wal ard wakhtilaafi lleili wannahaar la ayati li ulil albab egamba nti Allah azza wa jalla mukutonda inna fi khalqi sama Allah mukutonda amagulu omusanvu nensi mukutonda amagulu nensi nokukyusa embeera okukyusa nabuzibya nabukeesa kabonero eryo yaina obwongo afumiitiriza ku mulezi we ebyo tebikuwa nti bino byonna biriko nanyini waabyo omugagga gwe mbadde mulowooza mbu saabagagga Allah wallahi amukwata amugjako bujja bulamu ensi nesigala ngaetambula ensi yonna nesigala ngaekolaki netabeeraku wekolaki kankuwa ekirala naabo bonna babadde bada llah nga allah ayisiza kuiye okulya nebasigala nga balya bali nebalya nabulungi okusinga ngaabaddewo ngaoluusi wali abadde abatoolerako nabutoolezi kati allah ebyobugagga byebaweeredde ddala aga ebibyo byammwe kati mwekolaki mwetaaye kati byonna biddeyo eryani allah ye mugagga omugagga yalina entunuusi zaffe kale bwogamba mbu gwe oli mugagga n'obulamu si kyekyebbeeyi kyolina kyolabanga ekifuga biri byolina n'obulamu sebo gwe bubwo bwabukwatako toli mwavu wa bulamu akagereko kakakuluma nogamba tufudde nodda eno nodda mugundi nodda eri wallahi oyo asaanye ategeerwe era yagamba agamba bayana subhanahu fi hadhihi alaya anna alfaqra anna alfaqra yagamba aywa yagamba allah azza wajalla yanyonyola nanyonyola mubuno mweno aya ngaatwaga anna alfaqra aywa agamba anna alfaqra ibad faqra alibad ilayhi agamba obwavu obweta obwavu buki obwavu wano seka allah bwatunyonyola obwavu abaddu bwe bonna fenna tuli beetaavu eri ye allah amurun zaati yagamba kitendo amin nga bwonagamba mbu olina omukono ekyo bakiyita batya kitendo kitundu oba tukiyita kitundu kuffe obwavu wetaaga otulo okimanyi otulo ekyo ekitendo nakyo kyetaaga abateebaka babanoonyezaayo ki eddagala bakole ki n'oyo abeera mukendeevu yeetaaga allah asobole okukola ki ku kintu kyotanditaddeko namaki oyo olubuto gwe lwesibye olubuto gwe lwesibye nga tagenda mumanju tebamunoonyezaaye teyegayirira allah amukkirize yesumulule allah atulaga n'ebintu ebisembayo kwegamba nga byoyinza okunyooma olabira ddala nti olwokuba tuli ba obwavu kitendo kuffe oba kitundu kuffe kikulaga nti wallahi n'ebintu ebinyoomoofu byewali nyoomye olaba nti tuli beetaavu baabyo oba kategerekese yagamba anna alfaqra alfaqra alibad agamba obwavu bwabaddu ilayhi faqra alibad ilayhi obwavu bwabaddu eri allah amurun zaatiyu kitundu kubbo nabonaalaba mbu nyina omukono kati n'obwavu kitundu kuffe eri allah fenna tuli baavu eryani eri allah tewali agamba allahu akbar la yanfaqu anhum obwavu obwo ekyekitundu eyo paati tesobola tuvaako waliwo asobola okuvaako obwavu eri allah nga teyetaaga allah olinayo akaseera nga allahwo tomwetaaga ekyo tekikuva buli kaseera tubeera baavu eryani eri omulezi waffe kama anna kaunahu ghaniyan hamidan amurun zaatiyu lah agamba nga bwekiri Allah azza wa jalla obugagga pati kitundu kuiye ekita sobola kumwabulira ngaggo obwavu kitundu kugweri Allah ekita sobola kukwabulira sheka oyinza kubanga oyina bo sente naye nga toli mwetavu wa watulo era ebyo byonna wetagani oyinza okuba ina byonna byonna tuli beetaavu eri Allah kale nno kati ate Allah opposite y'obugagga kitundu ku ye tekimuvaako kitende ekitamuvaako Allah era tendewana byaki bya wansi ekyo nno nekikulaga nti omuntu yenna gyava nagyakoma asigala mwetaavu eri Allah kati lwaki twekuluntaza ku bitonde bya Allah lwaki ekyo kituleetere okutegeera nti wallahi nange ndi mwetaavu eri Allah kiba kikuleetera okubanga owetoowaza kiba kikuleetera okubanga ogulumiza oyo ayina byonna kategerekese baganda bange kale era nabbi oba obwesigwa yagamba omwana oyo nti obwesigwa bwonna buteeke muki mu Allah kyobulanga Imam Ibn Taymiyyah yagamba kama qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wal faqru li wasfun dhati lazimun abada obwavu kitundu kunze nze omuntu ekitakola ki ekitagenda kunvaako eri Allah wange wal faqru li wasfun dhati lazimun abada kama al ghina abadan wasfun lahu dhati nga bwe buli obugagga nti kitundu kwani ku Allah azza wa jalla kyekitendo ekitagenda muvaako ebbanga lyonna Allah azza wa jalla ekyo nno kyekimu ku bitendo byetukonyeeko ebyongera okutulaga nti Allah waba ye mugagga olaba bwogenda omusaba ensabi ey'enjawulo kategerekese maama olaba bwogenda omuteekamu essuubi nga bino byonna byoladde olina sente mu nsawo wallahi ng'okakasa nti size zigenda okumalira bana sente zezimala byonna eŋŋombo ntuufu bwe watali sente tewali bulamu kituufu Allahu akbar tekisoboka wallahi subhanallah si obwetaavu bwaffe bwe twetaaga Allah bwe ate kyekinene eŋŋombo entuufu obwetaavu abaddu bwe balina eri Allah businga obwetaavu bwe balina eri ebyokulya ebyokunywa okussa kwabwe n'emyoyo gyabwe nga sheikh bw'atugambye n'atugamba iyaka nabudu n'atuzza eri omunene nti gyali gyetugenda okuddizibwa wa iyaka nastain era gyetusaba okubeera nga Allah atumalira omusomo guno mugazi guba gwetaaga okugenda empola abantu bongere okutegeera omulezi waabwe bwe tuba tumwogeddeko tugamba mubimu ku bitendo bye mugagga mubimu leero tujeeyo ekyo netugamba nti Allah azza wa jalla yekka gwe tusaanye okukola ki okusinza kubanga bw'omumanya kikusindika kukubeeramu abo abagenda okukola ki okumusinza mu butuufu bw'okumusinza kigenda kusukuma okubeera nga edduwayo gyosaba nayo Allah genda kukyuka genda muteekamu obwesigwa genda muteekamu essuubi ogenda kumuloopera ensonga yo nga okakasa nti wallahi tewali wakuddukira la malja'a wala manja illa ilaihi tewali wakuwonera tewali agenda kumalira okujjako ye baganda bange olwaleero tukomaawo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايبوزو بيساتو تو مالي بارك الله فيك نعم